Cosmic Beast, 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 Beast.
Yeah. Yeah. Nakumbuka mse.
This is Wicked House.
Check it. Yeah, I came from the sewer, so nobody used to know us. Born in the ghetto, but tryna live like a bowler. Yeah, I did it alone, just in case wanna know. Rising up, early, just tryna make some dough. All I know is murder when it comes to the beat. All I know is money when it comes to the streets. I don't wanna be famous, man, I just wanna be rich. Bilal in the Eugenia, it can come Coco Street. They say that I couldn't make it, look at me now, they're hating. The studio be my class, yeah, I be concentrating. I mean it every day, we prepare chasing. Baby, Cali fit, I'm never gazing. Niggas swallowing it, that out, only think of mind, yeah. Nime baki, ni how, wame baki, wame blacky. Nearly chase my dreams, say ni God, me na thank you. Yeah, say ni God, me na thank you, yo, bitch.
Tumekuwa kwa hii ghetto for way too long. Piti ya shia kibao, now we're way too strong. Tumekuwa traumatized, bro, for way too long. Na control maisha yangu in the same song. Tumekuwa kwa hii ghetto for way too long. Piti ya shia kibao, now we're way too strong. Tumekuwa traumatized, bro, for way too long. Na control maisha yangu in the same mood song. Nenda kwa pedi kuchukua ngwani, think vile life many fuck up. Niku mkwastana wali ni stand up kama mabloods wanani back up. Na ukiona waze, utashut up na nime hurt. Watu wengi kumbuka kama is a bitch. Na ndio mana niko trauma, sasa wezi lala bila pins. Mama yangu analilia beans, real niggas I wanna tease. Mina bilali tuna skins, kasi mstari ni kwa flow. Skiza tracks, ziko tatu na nishapata magwipi. Nika watajaba na madubi, mabis wali nto wa mbiyo. Jumse alitoa kilio, hustle gang homie. Ata tipa weza reckon, wezi penda mse who trust. Ka ukonja wezi fast, mado ina come fast. Tena starehe ndiyo last, kasi kumbuki wezi past. Bilali.
Yeah.
Cosmic Beast.
Dala dala kila mtu anahala pesa mingi inafanya mbaka dame anahanya. Yeah, I hit the shmoney dance when I hit the dala kafala kanangoja dope it drop kwa kitanda. Navuta wire hizi pesa tuwazisaka mamdomo kaya walisema ati build to inquire. Hip hop, yeah, siezi kuwafata na hii game na wachapa niki count hizi chapa. I did it for the dollars just to go to Dallas. I be going harder mina panda no lada pesa mingi nipe blada kila mse tafutanga vile ata manga. Get kaza kamba get mocha number ili wabweze kuni epukanga. All about the dough, testing up no hoe, heading to the top, never gonna drop. What this nigga slap, web on a crap, mina get easy grab.
Tumekuwa kwa hii ghetto for way too long. Piti ya shia kibao, now we're way too strong. Tumekuwa traumatized, bro, for way too long. Na control maisha yangu in the same mood song. Tumekuwa kwa hii ghetto for way too long. Piti ya shia kibao, now we're way too strong. Tumekuwa traumatized, bro, for way too long. Na control maisha yangu in the same mood song.
Nadhani niko traumatized, najikaza na maisha ghetto. Kuniwachia scars za kimoyo, ata siwezi weka ghetto. Na try to live by the Bible, ndio niweza kuona tu kama junior. Nimpatie jini Nazaki Buddha juwe nani ndiyo sinya mini yobi kwenye mic. Na rap tattoo number 8 amrelke naka kwa nguare. Kama niteni lisare kunikumbusha tu mashida. Nikiweka chupa chini na chagua mani ama mpini. Katia kabila ama dini tumezika mwili za maboy. Tuserekali hai tujali wameshindwa kututeni. Wanatumada au kutufunga wazazi wanapoteza watoto kwa masweet ama mabist. Ukiona kifo tu kwa macho trust me utakuwa traumatized. Yo be.
This is Wicked House.